TeamSafty.com.
Ayo. Azo, onze siku ya leo ni ya mtoko kinoma.
Siku ya leo ni ya mtoko kinoma.
Wanangu siku ya leo ni ya mtoko kinoma.
Siku ya leo ni ya mtoko kinoma.
Bahari zote nazijua na mitindo ya kuogelea pia. Leo kuna wachumba ngoja ni wahi kuogelea. Oya twendeni, wanangu wote twendeni. Twende kwenye swimming pool, 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 twende kwenye swimming pool. Hey man, choo, wa, choo, kuogelea, choo, wa, choo, kuogelea, choo, wa, choo, kuogelea, choo, wa, choo, kuogelea. Kama utavaa bukta, usisahau boxer. Si unajua kuogelea buka,
inaweza ikavuka.
Kwenye swimming pool huwa kuna vizomwa, oya ogelea nao au mbona
hawana noma.
Kwenye swimming pool pembeni kuwe na dundo, DJ ipiga ngoma leo
utupigia misongo.
Kwenye swimming pool huwa kuna piskani, hata siku za wikendi huwa
hawaendi kiskuli.
Kwenye swimming pool hata kama sio lako, jisnapu jishauwe leo
uwavimbia wenzako.
Twende kwenye swimming pool, 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 twende kwenye swimming pool. Hey ya man, choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo. Twende kwenye swimming pool, 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 twende kwenye swimming pool. Hey jamani, choo, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea.
Nikioga peke yangu kuna raha naikosa. Nikioga peke yangu najihisi kuboeka. Nikioga peke yangu kuna raha naikosa. Nikioga peke yangu najihisi kuboeka.
Mwenzenu na mpango wa kuogele
paka nwe mweupe,
yani takata maji
paka nwe mweupe.
Na mpango wa kuogele
paka nwe mweupe,
leo takata maji
paka nwe mweupe.
Mwenzenu mpango wa kuogele
paka nwe mweupe,
leo takata maji
paka nwe mweupe.
We jamani, azo ntu anaogelea
chuu,
wa, wanangu anaogelea
chuu,
wa, masela anaogelea
chuu,
wa, wanangu anaogelea
chuu.
Mwenzenu na mpango wa kuogelea
paka nwe mweupe,
leo takata maji
paka nwe mweupe.
Mpango wa kuogelea
paka nwe mweupe,
leo takata maji
paka nwe mweupe.
We jamani, azontu anaogelea
chuu,
wanangu anakata maji
chuu.
Ayo, Mr. Junior ba Azo Yongo Momo Moto Weki Sepeo Ji anakusalimia Braza Party. We Dr. Mzuza wanakusalimia watoto wakati bofu Shioma.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DaTeamSafty.com.